Downloaded from ilovezedmusic.com.
Ouais.
Zed, Zed. Tchou.
Ilikuwa Jumatatu mikosi, oya Jumatatu ya kufosi. Yani Jumatatu sina tasenti, simu zangu hawashiki mabosi. Sinilibeti, kumbe na mkeka wangu metiki. Apa Joshua, yani kwamba Jumanne kibosi. Jumanne asubuhi ngongongo, ebana nani, kwani vipi, yani kumbe wanangu wagetoto. Alhamisi ndio juma imefika. Oh, oh imefika. Nataka nyoyo kusafisha. Oh, oh kusafisha.
Download it from ilovezedmusic.com.